African body, naughty and ready. Omobili kubula kwa chimu don daddy. Girl, African body, naughty and ready. Omobili kubula kwa chimu don daddy.
Runo kali, tuwe ya gali. Runo kali, si jam katali. Runo kali, tuwe ya gali. Runo kali, filimi za mkwano zivuge. Ref alifu wa gukwe. Jagala no mkwano kunyume. Ref alifu wa gukwe.
Tu changa matatu bukwe.
Jaku treating us so so good. Hey, to the sun and the moon. Only you.
This love is true.
Chimanyi wawa wana Jaya singa mkuwana. Yana mumi siva kutenda kuoma. Na kutira love kuoma.
I'm your lover. Got closer, so close.
Feeling me zomu kwano zivuge. Ref alifu wa gukwe. Jagala no mkwano kunyume. Ref alifu wa gukwe.
Tu changa matatu bukwe.
www.mp3ugandanmusic.com